Nokia. Basi twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu joku resist. Utafanya ni cheke shechele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni wa jamii. Twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu joku resist. Utafanya ni cheke shechele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni wa jamii. Ai ai, fine mama huni nani use the new chick. Unacheka na kijana chukua boutique. My Jaber, sura nzuri uko unique. Una mastoria na ngori utani udi. Nimekusoma baby girl niko na blueprint. Shika simu swali na kuja ti who's this. True thing baby girl see to do this. Sari za wajinga niko hapa kani. Basi twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu joku resist. Utafanya ni cheke shechele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni wa jamii. Twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu joku resist. Utafanya ni cheke shechele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni wa jamii. Ai ai, ameni nice ezi yamini. Nadhania ametumwa she is all over me. Tafkari zangu misi yamini. Juki doko nfunge ndoa mimi hapa stoki. Na basi unachotaka suna jo utakipata. Bahati yako umepata na nastana. Na ya badai labda tunila wama. Nishanza kuwaza toka usiku na mchana. Nataka ni kushike kama fande. Stana. Mimi na wewe na mimi tufatane. Twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu joku resist. Utafanya ni cheke shechele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weka ni kushike kama fande. Twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu joku resist. Utafanya ni cheke shechele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni wa jamii. Twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu joku resist. Utafanya ni cheke shechele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni wa jamii. Twende like that, twende like this. Venye unazungusha singumu joku resist. Utafanya ni cheke shechele shika the pin. Unataka kuona nani kwani weni wa jamii. Ai ai.